International. Ay, yo. Yeah. Also, on the beat.
Kumlipia leo wewe mkutoa pateni hakuna mtu wa kumhofia na kama yupo wa kumhofia mwambie leo nakupotezea kama vipi toa pateni wewe bidada tikisa yobo toa pateni wewe mchumba tizeshe yobo toa pateni wewe bidada tikisa yobo toa pateni wewe mchumba tizesha sijaona tikisa yobo
Watoto wa rakati mbo kuchama, watoto wa kaburi moja.